Ubala lugwalo masikati aya kuzwa ku buku ya Marko chipati 16 ya Marko yandiyanda kuti muyimikile amabaibele anu mulimbo tubala tilyaleza Marko 16 utaliya kampango ka 9 linachindi Jesu nakavuka chifumo loko kuzwa kuthanzi kwa mwiyi wakalibonya luthanzi kuli Mariya Magadalena kuzwa kuli nguwe mwaka kwisiya madaimona ali chiloba eli wakamuka kubambira avo wakali angwe mulimba wakali ikomoka akulira eli walo yendi ni wakamkwa kuti wakali mumi alimwi wakabonwa kuli nguwe te wakashoma kumani bobo wakalibonya muzi wa zimbi ziyobilo mundijatire kumane kulibonya muji wa jimbi ulibo bilo babo mbuli mbakali kuenda akunjira mujisi ilo kakaunka kuyoja ambila kana punji nekuba balo teba kashoma kumane wakalibonya ulibali kumi au mwi mbuli mbakakete kabaria akubatapatila utashoma kwapo abuyumu kwa moyo kambo tibaka kashoma abo bakamubona nakamana kubuka sena eyo tayirijimo asuno tabashome kuti uli kamboni uli bobo ilo kabaambira kuti bamwiha munyika yonse akuyo kambauka makani mabotu ku bantu bonse oyo shoma akubabatirigwa uyo futuka pero uyo tashomi uyo zurwa ejo jibamba buyo munyinza lubazoro mwe na lumbi kabela ezi tondezio ziyo batuwele awa bashoma mzinari yangu bayo tanda madaimona beyamba miyambo mipya baya kweza nzoga alimu tina banywa kumbwa jitu jikola tajikaba kodi leo wikamanza abo haba kwasi wala wabayopona oo mpao mwami nagamana kubambila wakatambula kujulu wakukala kujanza ya lugyo idealeza ili waka uka haba kamba uka gonsi mwami kabiri kambapo basi mpigizi ya igi azitondezio kazitovela amen atukatamike mitu Yesu
we believe this to be the last
mwami tulashoma kuti kutumwa kwa mamanino kumbungano tulashoma kuti jwi yakaba mwili wa buntu akukhala akati Yesu ero tulashoma kuti kumbwa muntu kali mubotu kuyinda jwi lyakwe abobo tulashoma kuti ijwi eli ndondwe ero tulashoma kuti ndondwe uli mobuja uwenya sunu abya myaka bola sunu otataliza uje mwaja jwi ulindiswe akulekela ibantu kubona kuti ndiwe Kristo wakabuka akubuka mubuzwa obu kwa mamanino mujimu ejo chokamba kuti uyobamo jili akatondezekwa jindi niwakali anyika wakali jwi lyakasinsimwa lyakatondezekwa mujimo ja buntu ero jwi lyakasinsimwa ubuzwa obu no bola mwami Yesu akulileta kulindiswe sunu ijwi ujita bupanduzi iwako ibwa jwi kuti tukonje ikuba alutangalo lutambiji akuzula bulemo mujimo yakuti kakujana kubotelezya akujana majwi ako kuti kaluleme akutondezekwa mumiyo Yesu kuti twakazwa kulufu kuyako bumi sewo tonse twakazapa kumusamo oyo omwe kumunda wa Edeni oyo waka wasigwa kugumwa mwanakazi kambo mulingwe kunyina bumi walo ndi jibuyo bumi wakazwa kumuntu oyo wakali Kristo ile twakazapa kumwanakazi alimwe mbuli baibe mulitwambila iwa mazwa mashonto kuzula ibuso amapenzi tata akwalo twakazapa kubumi ibupa ikuzwa kumuntu imwenze ulabola umuzyazi kabela nseki izwa kumwenze mulimbo uyo ako mbwakafunikira nakalindu alimwe mwita ilyakwe mwakalingwa selo ilyabulowa selo yabulowa ikutali lyachijuda utali lyamunamasi teleza wakalinga bulowa Mubula obo, tujisibula ngizibwesu, tibugari wa mwanagazi, na kamarumi, wagari waleza, abobo togomba sunu, mwami, mwri, mbotulibona tobeni, wabasijabilo, yajisamu, ya mwanagazi, eyo tonsi, kwedeku kwa, kambo kunyina, ibumi, mwanagazi.
Now also, Father, we've been given...
Inagolo tata, tukapegwa jolwe jaguria, samu ya mtu, oyo, wali Kristo, elino, wenda mulingwe, tujisi bumi, bumi, ijwi, yagawambwa bumi agati Yesu. Papa, mami, utizintu ezi, zigape, wasimpe, umangano, utiwagabone, alimi, kiongu siawola, ndio tupona. Onyagarozi, abapengede, utali mtu ugampeme agati Yesu. Masigati aya, jindi kuswangano ogu, wajarwa, agube kuti, ugaibarugwe. Wajindi ilangu agati gabantu. Agube kuti balanda bago. Embeli, bembezi agube kuti. Baganani gwe, igapati usila mamungano avu. Agajinkwe elobo. Aguswangana kupati. Ugajitige. Agutariwa elobogurusho. Gajanza jawa hindi. Monya omno modelopo. Agati gabo. Yofumpa yogo ajisi. Arimai. Ayalo indiga moizulwa, ujipa mami, ujatile, ijalu zio, ya mupailo oyu, mujanzari agwe. Wadu kwasia, tukalomba, muzinari ya Yesu. Amen. Inga mwakala, leza waerede uleta luveta anyiga. Ileleza, wede kuba ajintu ye mwini, awa, jele siyo, ya uwete siya njiga, kamba inga, teja lulama, mwileleza, yuwete kanyiga, kamila njiga, kaitazi, jele siyo, ya uwenda ajo, manga iba shuma, uti obo mwini, uti nambangano, jele siyo, njiri imwini, iji, lezo wakati yuwete ka njiga, kuinda, uli Yesu Kristo, walo ndiji, umatarigilo waka iji, Iji yagari antome aleza, alimu iji wawaleleza. Iji yagaba mugiri wabuntu au karaga tigisu. Imbabuja, uwenya sunu au ya miaga. Inondi anda ugana na ulindi nywe, masigati aya, ajiyo jenzu logo. Ingajaba, ulindi nywe.
But in this subject, I'm going to give my Lord
Ele mujiyo eji, diyo pamwami wangu I. Igu zega, ululeme. Ye muti, wajana, mshobo ululeme, wakubetegwa, umbele ya mkuta ya pilatu. Sesho miguti, wajisi, wajisi, kubetegwa ululeme. Tigago, wajana, ya mpenda, ulingwe. Agumu pagambo, agumu bambula. Kere tiyo jita masigati aya, mwuri mguzega ogu. Kereo, yebo hati, kainga, mwumu paguzega. Yutina ujirijui. Inga, tumupa kuzega, kambo alo ujirijwi. Eru inga, tumupa kuzega. Ere ndianda kumona obo, mkuta, ee, masikati aya mbali, motugeza, uwege obo, wimini na mkuta. Uti, tuyanda kumona uti walo, uta, mbala uwekegwa, ululeme, na, mlangwe, na, umurwana, tuyanda umupa, mabazu obile. Ido pao, mugambo aga, yenda kumusolega, lili ndiji, lino oruru kwalo, lezo hakubala, mago, jipati 16, nabamui, skofiodi, awa, wamba kuti, zogura pango, kanaini, taka janui, umalembe, obile, taka indi maningi, Ilashwa mwaka njigangi, aga tigabantu, uti, vama ibesu, sunu, kawenda, ujishwama, mwuzila ee, uti, jaga njizi kwa omia kuinda, kufatikani. Pele njana kuti, yorendi asi, agale mbibanji, batanzi, watondiga kuni mago 16. Mwurindi nge, nubantuwa mwui, numwui ya magani agale abaibere, mwurizi kuti balo, ba apostolo batanzi, alima walo, uinde lufu wa Yesu. Ile jendi, polikapi, yorendi asi, musalali machini, abu, musalali kolumba, abonsi abu, utandiga kusule, uli ee, mago 16, abogo yede kuti, yaga simbegizi kwa, na pe, nimbaga tondiga, ulingio, ili musalali johane, wakari umwe, wakari kama gwa anto umwe, alimi polikapi, wakari mulongwe omusi, amukwasi, wawijijita, wende ya nakumagani agali. Lino tujana utisunu, tawashomi jejo. Basola kutantamuga kuzwa, ugasimpe igaleza, muguba uligo nchanzio. Mujibaga, Jabulembo, Usuminwa, Aganza, Babusumini. Ileza wini, Eji, Jipatri inga, Yatonde ya iguba, Najizibyo jonsi, Chobakonzia igujana. Mulemui umui mupati, Mwenderezi, Wasudani mission, Mugaitu wangu, Oba oba wakarigo, Jindi nagasiga, Usena wangu, Paris, Redhead, Eri wakati, Mugesi Branamu, Nda wa iuti, Wagari muna baptisti, Negati, Iye mwenene, Mambobo, ele wakati, ee, kati, njenda, yubu siya jinti yumai, wakati jindi, negale mlambe mwenini, kati, nagajisi iluzibo, ele wama, naga sanzia, azintu zionsi, unituma, ujigolo, eyo, naga eya, masinde mti jindi, ndagu jana, di ee yangu, kati, ndio mjana Kristo, wakati ejo, jindi ejo, nyaga pegwa ulindime, sega mjana, jindi nega jana, tigiri, ya wii wangu, naga ya kuti, nagari vyo mjana, Jindi, nega jana LLD, naga ya kuti, njoo mjana, wakati mwesi Branamu, nijisima degree manji, uvilo eni, aeni, honorari, ya kuti inga, ndavika malambo anu, angao, heli, uligulideza o baibere, wakati saa bamai, bagali rubide, nagati, nimeni wele wamba kuti, bamai, Bagari rubide, wakati, ee, cheji, chengu cha kuti, wakasanduwa kwa, muna Pentecoste, irenda kati, ee, peambi kuti, na, ndashoma, hindi nega siyarwa, mwani waleza, nagari muna Pentecoste, mwani jitigila, nagati, kambo Pentecoste, takari kabunga, basono kui bamba, hele, tairi wogo, leza uyozu siya, muna Presbyteria, lusarani, na kukumwa, mwabide, mwabona, abobo, ndusibo, ikutari kabunga, togonji, Wibunganya, walo ndosibo. Ile wakati, ee, niyana, wambila jika jitiga. Wakati, uzwa, uindia, maswa aya, galimu kutuma kantu, okuno, uweyo iluwabo. Gati, mjigolo jesu, wakari, mwambe, muna india mwatu, wakasiga okuno, kabela wakajana uweyo iluwagwe. Ile jindi naga kiluga, diyakuti wakede kuba, diyakuti, injinia, wamalaiti, na jituji mwe, wakati. Hele jintu tuwa, kajisi kolo mbogo nyamburi mwesu, oro robatsi, mwajisi utalagu ya, baisha, engineeringi, akufumba, mbogo wakati, mwendo, lwaku joga, nebo amukota usumbi, gati ulingwe, ino, joga lagu india, eyo, nyomulizi i, bama india, bagomba, Muhammadi, ere wakati, kambozi, tosi, musisimi wago upidi, waga indi, na utambila mwami jesu, wagabuga, akukweza leza, wini, joga lagu india, andwe, Uyo ambila bantu ibago. Wakati mnene, wakati ino mwami, jesu inga. Wandiji chila nzi, inda jeju, musisimi wangu. Chako nzi ya ujita. Hedo wakati, ee, mwami wangu jesu inga, wapavumi utamani. Jalo chishomezio mujwi. Wakati, musisimi wangu, Muhammadi, wakashomezio jintu, chijonya, mujwi liagwe. Hedo wakati, ee, yebo wawona, wakati, mwami wangu jesu, wakabuga ikuswa guwafu. Musisimi wago, ulimu jumbwe, wakati, sena wakabuga kuswa wafu, wakati, magaliji simiaga ili siwuzi yovilo, siya ujitondezia, alimi, esen, ili magumi, alilusele, yanyiga, kaina wide, jatizi yanchijo, wakati, alewe Muhammadi, abuge iuswa wafu, kavela inyiga yonsi, yoziba, maola alimagumi ovilo, haone, lino wakati, langa, wakati, jesu, wakabuga kuswa wafu, wakati, nawezia ujitondezia, kambo, ulapo na mwaya wangu, Wagamba muna Kristo. Ede muna Muhammadi wakati. Ede mwenene. Muhammadi. Ukala mumoyo wangu. Wakati. Hele. Yibabona. Tujisinguzu. Alutangalo. Wakati. Mwenene. Mwambi muna Muhammadi. Inga waleta. Uyo wenji. Wakulele mbega wamizezo. Mwambi muna Kristo. Mbabu kwanzia. Ede obo mbini. Nagababona. Labakala mga kwa gongolola. Ala. Kwenji la mjimo. Ili bobo. Lagari kukwanzia uweza. Hili andime, wakaima, wakulangela maalmi, wakainzia cheba. Konya, unsi ya mwe wagwe, kabila dogotela, wakanyuga, alia, wakutila manza. Hali nchijo, elio, yegai utuga, waligwela, kabila, hili ya kamajisa. Amwagwende, gaba kweza tusamu, kakugaba, unsi ya maala ago atunwe, kakutuya samugati, ya kuyasa tulobo, mpemozi yabo, utasola, ujimuwa, nogwa, uzwa idosi, diabolowa. Bala kwanzia kutondeja riyo runji. Dwagulila mega, wamizezo kwinda, muna Kristo mbobu kwanzia. Elio, parede edi wakati, gulindime, gati. Ndagarizu kuti, tinda kari kwa amba wala, umulombe umi. Wakaka jakubinda, masigu. Elio, wakati, sebo, tukanda Muhammadi, tulari ndira. Mbalimba wakajita umwesu, sijamba, Billy Graham, mwajibala mumutende, jini muna Muhammadi, nagasiga guliba, Graham, akuti, uweza bantu bajiswa bali magumi otatwe, kabela njoweza bantu, bajiswa bali magumi otatwe, kabela waponye, ibago bali magumi otatwe, elio, njo ponya bangu, bali magumi otatwe, winda, uli Muhammadi, mwabona, ba Billy Graham, baga chijabuswa ujilao, teba gonzia, umuhila. Sechami uti, nega jita, dejo, nega bambali, bana ba Hebrayo. Leza, wesula gonzia, utuhuna kuzwa, uli eri, kambozi, tataka tuma, uweza oro robatsi, na mtu umwe, utina, taga shuma ejo, tamu, ujani mtu umwe, oyo, waji shuma. Hele nyo mabona, winda kutuungwe, oo, baga mutanda ponyao, walo ujisimulimo, wawujita. Lewa bobo pao wakati, yendi, sebo, omu ya muindia. Mwabona nyobo, nyobo, nubana Kristo. Amutandezi eyo Yesu, chaga amba kuti muyojita. Gati mpao, tiyo mshoma, wakati, wakati wakabuga uswa, wafu, eyo bantu, bayoguzi wakambo inga, nomu jita minimo, jionya njaga jita. Eyo wakati, wajita minimo mipati, maningi, wakati, chambi kuti mipati, maningi, nyanda kuyo ubona minimo eyo. Njaga jita lutanzi, ba, mwamba ula, ulizi, toli mwamba ula, mwamba na umi, mwanini kuselo ukona, jindi mwamba ula kuli umi, wababo, ba, lalo, awiyo wabo, wabu gombe, wabobo wakati, kianda kubona mirimo eyo, njaga jita, wabu wakati, antela utandiga, ulimago, sikistini, wakati ima nini, ogo, wabu mwi wabo, utumwa wabwe, wamama nino, umbangano, wakati elino yebo wabona, wakati, wakati banji, balaisho maeyo, kapta, ya uzetelizia, wakati, hele tuwagaiya, kasigolo babo tu, mwijigolo, utimago, 16, iguzwa wampango, kanaini, kainani kitwe, chobeni, wakati, waa, baredidi, wakati, ino, chibela nzi, kinani kitwe gai, wakati, ngiza jemui, jandirio, kainani kitwe, yose kolani, ilinani kitwe, inamushobo nzi, wapugu, ndombala, litegwa baibere, wakati, nijitangu moyo wangu kuti, ndariku bola, uganana, ulinduwe, inya, ndariku uganana, ulinduwe, ejawe, utina eji, kajinani kituwe, kao ino ujatizia, yumui, jandirio, indi eji mulindu mjikago, mulami wakwe ogaswa, kuya ku seminari, kubuia, kuwa mkutawusi, jigolo jimu ya baibele, pa seminari, ili ujindi, na tagaliko, mutumbu mjambele, wakajiswa jalfu. Ili abobo baka tumaji, umulombe kuti, kulibambila, kanyina wakajiswa tuduma zmaningi, wakajisiga mano, wakwamba kuti, galo, inga inga, wabawitwa, wajibu gara mbuta. Abobo, umulombe wakabweza jisani jiawe, na kulibambila, umalegilo kuzwa, wakatobela, kuhina naga mkwa bala masigu, oose, ili kuzwa, wakatobela, gati. Siyose, sirigabotu. Abawa kutandia mwaga, niwaka inda, mwaga weda, uswa ujigolo, jagu jwe, jigolo jimwenji pati, jagu iya, ili wakabula kumunzi, jiru, wakati uziyaba nina, ibandisi, ili wakati. Naga mwana kwa amba ula, kaindi, wakati vama, tika janaji indi, jangu uziya ili, jaga jitika, wakati usiku, gomwe, baganda ambila, waliba ambila, ili wikumoja katobela, wakati, mwagalika botu, wakati ino, ni drag nzi, ii, togatela, njaga beresia, gati oyandwa, toka tela taga beresia jemwe, wadi ino, bauti, mamu wajijita, gati, ulizi ogo misuni, iyo nini, kwebe de anselizu au, ha, utandila, umbali, ogo ya, usikwea, ii, gati, wakati mulindu, wakati kubawa musuanganu, mpailo, unselo, ogo ya, usiku mwe, mumishini, ee, nini, iyo kamo nini, iwombe, de, yabantu, ee, yu gati, umwe, wabo, wakandani kwa kubola, ogo no, uzondi bona, ili wana kazi bobilo, baga siga eyo, baga ndilo mbakuti inga, valeta mwembe si wabu, kundi gombela, kundi naniga, uvelesi mafuta, gati, akubika manza, abu, alindime, kuti nega baga botu. Ili gati, yebolizi, baga bambila, masimpe, ili waga leta mwembe zi, kabilo akubika manza, abu, alindime, akubomba, ili gati, oyandwa, ugajibala monya kuzwa, mbaibele, mago, chapita 16, ya gati, ezi tondezo ziwa towela awa shoma. Hei gati, yebole zijintuna, ikumoja katovela, dogotela waga zingwa logo, tayaga zija ujita. Waga nina, tunduma zimani dime. Oo gati vama, kima la usangana akamo eo, saa, mwajita, na, gati vana, wati sebo, mjigolo, toga ya uti eo, mago 16, ibuswa ugampango ganaini, tainani gidwe. Bagati, ule mgoleleza, saa, gati vama, mwatari ya ulile mega, muri bantu abo bakati ngalibye yaboyo ndilijomwi kati nangalibwala baibele enda lonse azisomezyo zimbi mmasena ambi yalo iko yenye ulijejo ine kati ngalibye yaboyo ntinaleza inga wawonja kuniponya kuvelesya itananikidwe chinzi chayaga lino jita ajejo jinanikidwe choveni mbambo ulindime jonse jinanikidwe leza ndipelu shomo Nogoji shoma, awoji simpigizia. Lino, twajincha, lino, omamini tibuyo machonto, mugambo gankuta. Lino, amye, kinjila, muganda gankuta. Muleta Jesu, kuleza, ajilao au, agumupa kubetewa ubotu. Waloji ijwi, nogoba, wabuzwa obuno, senamu na jishoma, mwanya buyo, magabede ijwi. Iga indi. Lino gambo aga, kambo gachijo, ngu iijwi. Yezi chomezio, zialeza, Garisundanda, anyiga, lino amjane, iubamba ibotu nchoveni na pei, tamugogonzia, ujijata. Iga ambu kakupamulandu uyu, kuwagirwa kwa jishomezio. Leza taga mba chujiawe, kuwagirwa kwa jishomezio. Nyomulizi mbojibede. Lino liyose, kujana kuti loya upa, mulandu welede wimi nina jisi. Ndashama obo, mbogo, loya upamulandu, mtina uli, limilao ukeda awa. Ndashama, iji mwishaka wotu eji. Loya supamulandu, wede, wimi nina jisi. Ebobo loya, supamulandu, mga mbo aga, mudiabolosi. Ya pamulandu kutwi yaleza. Sikuwa vili ya itwi eji. Mguleza mweni, kama walondi jwi. Gamboni ugwa vili ya, mga mbo aga. Walomu ya usalala. Alimu ii sikupa malandu. Uriji sibaga mboni bamwi. Ogunu. Masigati aya. Eri aba baga mboni. Umu abo. Ngu. Sikutashoma. Umu tawela ngu. Donaiga. Alimu tawela ngu. Sikupula jamba. Bayoleta. Ujibu mbiri. Agugonka mugati. Agusolegwa.
Now. You got the setting of the court. God is.
Lino ujisi uwambwa. Wankuta. Leza upedwe mlandu, unyiga, kambo, tabambi jiri agwe. Eyo, loya sikupa mlandu, imini najisi. Eyo, imini nanyiga, alime loya sikupa mlandu, mudiablo si oyu, ubaga kuti iti, dirirureme. Eyo, loya upa mlandu, kambo wakamboni bagwe, lale tabagamboni, watatui, uwana jiri aleza, eyo ujitondezia. Yo, itondezia. Ulindi nye, masigati aya kuti. Leza, taswiti jiri agwe. Alimi talie, talie de kujinkwa. Talidebu yo, kwini. Kwina jintu, jandirio, ya kwini. Eyo, siguwa virila, mguleza. Uli, umuga mwini ajwi. Kubuzwa obono, mbubonya mbulibuzwa. Obo, na uzwa umwe, mbulibo onse. Eyo, loya sikupa mlandu. Ulijisi bagamboni. Dino nyomati. Ili wali kamu iwa salatu ambo. Iwanana, ulimbabo. Muli wa sugu wa salatu ambo. Kalima agwalu, muli mubetesi. Ino, amwite ejo. Mimizezo, muli wa sugu wa salatu ambo. Amwetesi. Daga ambo. Dimesu wa ambago yo. Ino, tujana wati nkuta. Yabamwa. Ino, ubambe lino. Waitwa, sugu pa malandu. Yabamwa, waitwa. Mga anda kankuta. Masigata haya, uletaga mbo aga, ui, gazegelo. Inabantu banji, kamuambila kuti, kibiraliza, talibwe kuyamine, togonji kuyamina, ali ndiyo, asimuzimbi alimu, mwagangwa e yonshi, lino, atulirete, ugubetegwa, wabwini. Mbanga e, gali bambiridi, tambiga janzayaku agwamba, jenda kungwa, alimi Jesu Kristo, ulindijwi, ajane, iguzaga kubotu, eyo, mkuta Yesu, masigata haya, Chiyomu paku zega kubotu. Walegila vyo. Sinkondo abwezi maji. Ha sinkondo. Akukumbwa. Chayeli de wamba. Akubwana kutina. Iruleme. Tatu. Jifunta uzie. Akupa Jesu Kristo. Ijwi uzega kubotu. Masigati aya. Lina mkuta ya itwa. Mububambe. Gambo ni mutanzi. Doya sikupa mlandu. Ngwaya ndo kuleta. Wimigila. ngu ukuyimikila ngu sikutashoma kulabwiza kwima ukaumboni ndino wamuyeyi walo sikutashoma mutayimpi kaciyaka cithe abalino nape miyo inkya cinthu yimwe inga mwasoyelwa kuponesekwa kwanu walo sikutashoma wapola ukuyimikila ukaumboni mutongosi wakwe mwakuti yonse bi byaleza byayishomeyo taleli masimpe talijili masimpe walo utanena eyo mulimago 16 yakakutaukwa kulingwe umusuangani utekwa wa muu ya kusalala ilyo wakali ikuba apenzi yamwita kwa miyaka ikukwena ili wakaunkha kupusena oko kopakapede opo mbawayita kuti musuangano wa muu ya kusalala alimi kakali kushoma kuti eyichomecyo jamago 16 jakali jabwini kakavithamanza alingwe kuyendana kuchichomecyo ijalesa tajisi yontu yakwamba ikuwana mukutausi wakacipala kuswa mujwi tapi mulandu mukutausi upa mulandu ulileza khambo kakali kamphenda ka mukutausi mukutausi ukalapuyo eyo leza chakamba ikuchithwa ero leza wakamba choveni mulimango 16 izipandezyo tiyo pathopera awo pashoma kuti napavithamanza awo apalwazi bayopona ili wamba kuti mushomi ili wakabola kumusangano ulipopo mbuli oko kapali kuambauka mako 16 kuwawini ili mukutausi karupizyo rwa moyo wosalala wakathamina kupa mushomi alimi mukutausi wakatuminwa mulimo wakavika manza akwe alingwe eyo yakali miyezi yotatu yainda alimwe yali akwe yakayindila kunyongana muli kapeteli onse apopo alo kuthamina kuti leza taluleme kuvikaje nthu jilipopo mbuli yeyo mujwi zakuli tachili jabwini ino asaluka onse walongolola uthamina kuyimikila usikudanayika walo uyenda kupha bumboni walo donayika wamba kuti wakaphenzekwa tb kutanda miyaka ili kumi ayosanwe ili talanguluka kasimana napuyo mwayika akuyapuya kuyapuyapuyo kuchitika walimunga wapaka kuthanini ero phawo wasimanana ilo wakamva kusena mumunzi oko pakaete kupa mukambawusi munaleza wakambauka abanthu wakali kuthanina kuponesekwa kuyendana kuchichomecyo zakulileza cijanwa muli jakobo 5:14 awo mujwi byaleza waliyamba kuti tina kuli balwazi pamwi akati kanu kuvaleke aite balu bamukano akuvaleka kubananika mafuta akuvakombela mupayilo walushomo yohuna ibalwazi khavekaleza kuyopapusya ero walo payicisidwe amushomi kulaunkha musangano oyu oku banthu bonse apa kupathamina kuti akali kuponesekwa kuyenda kumwembeli oyu munaleza ilyo wakuthaukilwa kuyendana kuli jakobo 5:14 ilyo mwembeli wakakuthauka kuyendana kwi kamunanika kuperesya mafuta akumukombela mupayilo wamwembeli wamba wakali mupayilo warushomo oyo ngwakashoma ili oko kuthandila mwaka omwe wainda alimi takajanapo wathu omwe kuzwa kwengo tikangu walo donayika kuthamina kuti leza taluleme kuvika chisomecyo ilipopo muli mubaibele ilyo phawo kutachiyiminina ndino amuyeyi ndipala chisomecyo zizwite yamakani mapothu ano ndikamoni uchira kubawola kuyimikila eno sikupha mulandu waita kamboni wakwe uchira katanasi mpa kambo ikakwe kamboni wakwe uchira ngu sikuthapa jamba ino apa mbube kugamya kuyinda ndikukhala muli pasiyaka chithe mwapona lino balachitha apopo alo sikuthapa jamba wasika alimi kuthamina kuti ibuzwa pomwe wakali kubala mu baibele takali kunjila mamungano kheri wakali mushomi apopo omwe wapo wakayimkha muvangeli ili omwe ombe wakayimkha kumuyembezi alimi oyu munthu walipuyo mushomi wakumbali wakali kukhala ikuyo kung'anda eyo akaunkha akubala mulimango ipati 11 ikampango ka 22-23 iuti nawo mulalemba magwalo ayo oko jesu mweni katamina kubaleza imanueli wakamba kambo aka kamila moya kwe mweni chopeni ndamwambira kukumbwa munthu uyomba kudundu ili kuti kosiyuka akutasumbauzya mu moyo wakwe tere kushoma kuti eyo chowamba yochithika inga wathambula eyo chowamba ili wakayomba kwa luti jindi mwagomba amusome kuti mwatambula ejo chomwalomba kapena yopekwa kuli ndi nywe ulayamba kuti wakali mulema kumatende abwe tanda myaka ili makumi ovilo ayosanwi iliyo myaka yosanwi yekayinda kujindi tekede mukanda kaliwa kuti wali nanikidwe kuvalajwi elyo ndiyatamina kuti wakashoma alimwe ya moyo wakwe onse wakali kushoma ilyo mphawo wakati agwiri akwelimi alemene kumaulu angu muzina a Jesu Kristo kundisiya wakati elyo eyo yakali myaka yosanwi yakayinda alimwe walo mulema buyo mulimbo akapita elyo onse apopo kikako walo sikupula jamba yenda kupikha umboni kwakwe kuti mukupa litakakiri kuyenda kuchipikha kulwana baibeli mukupa dwi linanikidwe akuyamba kuti eyichisomecho tayili chabwini wachisoleka alimwi tiyi chakali chabwini walo sikudonayika pakati wakachisoleka alimwi tiyi chakali chabwini walo sikutachama pakati wachisoleka alimwi tiyi chakali chabwini onse apa pakamboni potatwe pakapha kubala kwa lugwalo lishomecho ya lugwalo akuyamba kuti eyichisomecho chamba chechi inga mwachibala kuzwa mu baibele kapelo mbakamboni kuti talili lyabwini ikako baibeli yede kusoyikwa pambo kuti najibela chomwe yandilyo pamphango komwe yandilyo takakonzi kusomwa tikakonza kulishoma wede kuwabwini ponse na takwe walio mbuli bwini ketani nimboto maningi uyo umaswanino ayo akompheme maningi nyomulizi ejo chephandulula lino sikupha mulandu wayuthuka eno kuletha kuzeka akusimpha kambo walo yanda ukasimpa ino amulangirire ejo chamba leza taruramikwi mukupikha zichomecho zilipopo ziyakugobera mujiri akwe kuvana pakwe pashoma kukusunkha lusoma lwapo kambo chazili ziyabwini ulichisipa kamboni awa kutondeja kuti elidwi yakashomeja mujiri akwe yabwini ulichisipa kamboni ipafete awa akukonzi akutondeja kubomboni wa madokotola akubomboni kuti dalichisitwe dalipopo dakalipopo eyo akasomena aya abuleza yede kuwapopo magwalo ananikidwe kwapikha kukusolekwa kambo tali abwini ulichisipa kamboni bakuchithondeza kuti ayemabi tayi akasimphe kambo wakakiwa iwo sapo mphawo lino linamoni alipo ilyo wakakirwa lizawakakirwa kuchitiya kashomi apa ako pakashoma mudi yakwe zachikweza mbuponya buyo kayinda muchilengwa mbuponya ejo wakamba ilyo mphawoleza ina nakaphusiya munwe kuchitiya chomwe kuchishomecho chakwe myaka a myaka yakayinda awo wakati ino kuti magwalo amwe muli kubabatizidwa oyo usoma akubabatizidwa uyofotulwa awo kuyina munthu ufotulwa ino magwalo aya akashomecekwa kuti ayokuyeda takwe awo aluzi kambo aya taluleme alimu elyo tayiluleme ndi bhuku buyo lya thwambo thwabuyo elyo awo wanthu mbashomi nekubapopo walo leza ulashomeza zinthu yonse kuti zinakonzeka kubashomi alimi apa mbashomi nekubapopo alipo walo uthamina wa maumi kumane kubambulwa ikwakwe baibeli liyamba kuti wakabuka kuzwa kubafu alimi uchilimba buja kuwenya tsono apuya myaka elyo thakwe munthu wakabona munthu oyu anembe yamphikili mumanza akwe yenda kati kamungano azimwezine ili pa hebrayo 13:8 tayilipopo talimba buja kuwenya tsono apuya myaka khambo wakali munthu buyo takonzi kuwamba chisomezo chakwe kuwatondeza kuyenda kuli pakamboni apa takambi chisomezo chakwe chikako bhuku yede kusoyikwa kumasikirira waluba kunyina chinthu chilipopo lino amuyeye ndiperesyachwi yesikupha mulandu kusimpha kambo kabwe ya wakati uli luka 17:30 awo pakati kumazuba akumamanino mwana wa munthu uyoyu wononwa leza uyoli wonona mwini ulinyungulu wa abrahamu muli mwakamphwa mukambausi ibindi rya kagamba uga ibindi jimwe agwamba kuti yoli bona lamaini alwo mubantunsi utegwa mwana wa muntu yewuni jateni wamba kuti wakatamina mutuma wangelo wa mamanino wende ana kubukalo wa mungano mulaudikea eyo yagede kwa sala ya kuti Jesu wabarigioba eyo yagarijwi utandero anze ya mungano wakatamina obo mabanze aya kuti wabari mtu yatakai kununwa uliba suru mambolulu mazwa matanzi tele mazwa agu mamanino kuti mamanino mulombe wangelo wajiroba wamutumwa wajiroba kuti magwalo aya onse ayibambwa pasimpi takuyoborolwa takwe mutu ulibobo anyika wina nakaliko alimkwina nayoba ulatamina ulatamina eyo mokoti leza utamina mubaibeli yakwe kuti mungano inga yaba yatulengwa ikuzwa uli rwayo kuti muli malagi 4 uyotuma alibo musisimi oyo wakatuma kale wabilo Eliya a Johane mbabatisi uyotuma musisimiwu alimwe uyoba munguzu ya Eliya ilo mulimo wakwe mijita yakwe zinthu zyonse ziwa muli Eliya ilo mphawo mumulimo wakwe uyoyita bantu ikuzwa kunyimo eji yatulengwa kuchokera kulushomo lwini choveni lwamatata apo apostolo ilo kwina chinthu chilibobo chichitika Eliya akwelo kutamina kuti julu anyika ziyoloba elejwiri yakwe talikalobi ili wamba kuti ujisikumboni awa masikati aya akutondezya kuti lilakakilwa ili nguni oyu Jesu akabuka kuzwa kwafu nyonse manyanyamuka mwitikama yakulilemeka kwa misezo ili kwina chinthu chilibobo musamawo mubulangizi wabubeji lino ndiye kuti eyo itandira kukwana lingwe kwamba ndiye kuti wakweza baibele lyonse lino walo akhale tikupha mlandu ino kamboni asikupha mlandu aseluka awo aseluka ikuzwa awo sena wakuyimina ili achipombe ino tiyo ita kamboni ukwapilira muya usalala ulabola ukanana ndilachomamwa pona nzira sikupha mlandu mbwasimphika gambo kakwe kuberesya lugwalo ino kamboni ukwapilira uli muya usalala wabola ukwapilira sikuphedwa igambo ejwe ndiye akuti tiwakakonza ujana umwi winda kakotu jitanzi walo wita kusiywa kumkuta eyi kuti sikuphandiwa kwati ilyaleza kubantu sikupha mlandu wongwe sikuphandula wakaphandula jwi lyaleza kuli Eva walo yenda kutakunkhusya yeyo kuti sikuphandula kusikuphandula wa Eva oyo wamba kuti gabera konse kandilyo kakayikapotu tele jwi lyomwepuyo ele walo yenda kuti muziwa kwalo wakali ngwe amuye oyo wakalemba baibele wala kwalo yenda kuti muziwe kuti kumatalikilo elyo jwi yomwe kuzwa kuti lyaleza likachitya lukhu abusu amalwazi onse ele walo yenda kuti muziwe kuti eti leza walo wakati mujiri yakwe yipati ya mamalino mubonya mbuli jitanzi kuti kutumbwa munthu uyo kusiya chinthu chilichonse kuzwa awa nakupikha kumwa chinthu chimbi kuli ndiyo jibera yakwe iyo kusigwa ikuzwa kuphuku lya bumi liyedwe kubatwi alimwi elyo lilike walo yanda kutha kuziwa oyo wachitha konse akusimpha kuyumu eno musikuphandula wa Eva walo imuyandira eji wita kuphakamana kwankhuta alubo kwakuti gamboni ukwapilira walo yanda kuyita kunkhuta eyi akumuthandeza kuti zichomezyo ndyapachomiliyo kutali pasikulikosiyanisya pasikupula jamba na pasikutanayika ichachimo embona ilipuyo kutali wanthu apo pali thapeni ikuti mbachomi chabachomiliyo kutali kuli apo pamba kuti mbachomi satani wamba kuti mushomi awalo niyo mulisi tachili kulimbapo chabachomi peni ili oyu kamboni ukwapilira wede kuziwa na apa wanthu mbachomi nape kambo muwini kamboni ukwapilira nguku sikuphononosya jwereni ulize na mulachoma nape wongwe wakaphikwa aleza kuli wamba kuchitika aleluya ngongwe uthandize eyo ngongwe oyo uli wamba kubowola kuchitika ngongwe oyo uzi kuti yawida Usina kwele dina pe. Gamboni oyu. Ugabiri rajwi. Gamboni. Walo uyanda. Wita alimu. Ubashomi. Gamboni ugabiri ya. Ulizi na. Wajiri na pe. Musi kupona na siya wajwi. Ile alubu. Ulaita mkagama na ovu. Ukuta wajwi. Yajichomezio. Ejo. Jibu zikwa. Tayara wikazi ndiji mwi. Ijo. Siku zintu. Ezi ujitiga. Mwana zila, mwatawanzi kubalaka watu. Jii, kulidi nyona, nino aba. Palombwana, bamba kuti. Andibone eji ujitiga. Nyomwa wana, tababali kabotu awolo ijwi. Pawati, iutinamu tu ushomi wakasimpe. Tayara wikazi ndijiri yonsi. Agwalerwa, wala wakolo yanda kutagu ziwa kuti. Erijwi, hile mbedwe, alimi Jesu Kristo. Ijwi, dega iburuwa, gati. Ijwi. Nimbutu eyo sikumiza, njaga miza. Eyo ni yungu, nukwanja kuyo, kulireta arwini, kuleta ishomezio. Janjio, kutina, ili mungu shobo, mungotu obulongo. Yoponolosha imbuto. Amen. Ubanga kujincha ii, gambo, mbona, yedewa, mungusena kuherede. Imusege ombuto, uvikidwe adesigi, eli. Tawako meni umutebuzi, imusege wa omapopi awa, mubwe, ya musenga, tawaji tijintu. Musege obulotwe, wede wida, ulongo omo, mwagabikwa, ya mutunja, wa musege oyu, wabulotwe, na pe, tawako meni, eleza wakati, gili agwe, nimbuto eyo, sikumiza, njagamiza, kabela yede wida, mwusobo mubatu, wabulongo, wabulongo, ndushomo. Nimboto, alimu yede wida mubulongo obu, na pe, taibonji upono na sekwa. Umaji amui, muyo salala, gamboni uwavirilo, awa, wamba kuti, tabonji agwalo, kustiga uringio, kustigila ya wida mubulongo, bubotu, mkustigu upono na siya, wanjio. Igamboni uwavirilo, waita, gamboni ogwe mutanzi. Ndiye kuti, nasi kupamulandu, wakonja kuita, bagamboni, anu, aniga, utekwa kutendeze kwe kuti, ibi, taliluze, ndiye kuti gamboni, uwavila, ulichise mkuzu, ya kuita, bagamboni, au, wakonja, ulitendeze kuti, ilireme. Kambo, mbuzi olino, ulagati, yagashomi, yagatashomi, kajwi, mbulijwi, mwari gomena, igamboni uwavila, uyenda kuzivya, unkuta, ei, masigati aya, gamboni mutanzi, ngunowa. Noa wakati wakapona mubukalu, mubonya kwa sayansi. Noa uyanda kupabumboni. Ile wakati wakapona mubuzuba, jindi batu ni wakaswa kumalele asintu. Ile upao wakakwa iji. Yaleza, kari mwambia kuti, wakaligio nyonyo na njiga, kuweresi amanzi. Amanzi, ayono kakuswa, kujulu, yaga wangula. Walo wina, yaga jitu degale. Ile wamba kuti iji. Yaleza, walo mkuru wa musisimi, iji, yaga gula, kulingwe, elio, wakamuka, ukambauka, intiji, yagede, wiojitika, kambo, yagari yareza. Alimwa walo yanda, ulegila mkuta, ei, uziwa kuti, walo, sikutashoma, walo, sikutanaiga, angwe, sikula jamba, wakamusunka, ikuzwa kumatalikilo. Ile mkuru wa musisimi, uziwa kuti, leza, tagari kukwanja kuleja, walijatiride uji. Kakutakwe ulanganya. Kakabo wala kulingwe. Kakwamba. Lino anua. Walo. Sikutashoma wakati. Mbobuti. Mbaya kutondeja kuti. Mbula. Iliosi. Kutala uwea. Tandisi au. Hoibedi. Ele kuti naleza. Wakamba bobu. Ejo ejo. Jiraji bamba. Mbobuti. Mboi ya kuwa. Kakuli kuyina. Mbula kujulu uwea. Tandisi. Eleza wakamba bobu. Kabela ejo. Jiraji bamba. Walo. Sikutonaiga. Wakabo wala kuti. Kuti na inga. Chabajitu. Jiri bobu. Mbuli hula kailoka uwea, hao, kuyuandiga usalugila, ans awa. Nakubweza mhula, nakuitola kutala uwea, mbobuti, mwayo ujita ejo. Tandizi, ejo, nega mana, iwi aga wato, lutanzi ya ndegu amba, kutijindi, nagabamba kambo aga. Mbuwa musisimi aga tigabantu, watu wonsi, nagamusiga, agwa amba. Tandi wene hula ili onse. Hei, jindi, nagaika. Yobeliga, abato, wakati. Giza abato, wamana, walo, walo. Tengubula jamba, wakasola, mwambila. Giza abato, wamana, weagwa. Aho, yobo olangula.
But when the ark was completed,
jindi abato, ni wakamana, Tiaga wong pula. Tiaga wong pula apa semua? Pula ciri lah. Tiaga wong. Pergi tiaga ciri lah. Tiaga wong. Tiaga wong. Kemudian siapa ciri lah? Kemana orang ciri lah? Ida jendi. Naga mana siapa atau? Tiaga ni nak wong pula. Ida pau orang ciri. Usaha kami. Bila ni sah? Tiaga jombel aku ringgu eh. Kemana bila kuti? Ia bukan aji tundai siu. Ida biar kuti dah. Aga ciri kau ringgu. Kuti bayu ni. Abangnya mah ayun jila. Mulibobu, hiyo mpawalo, chukutasema, waga musega kuti, kuyoba, ikalilo, yabayuni, waga pangaji tente, mungusena, hiyo wansi, waga musega, akumufubazia. Hiyo uzu wabu mwi, yezu waga gana na ulingwe, akuti, weyamu gato, hiyo nunga waga ima, umuliangu, akwamba, ulimgo jala, wii kawagu, wamamanino, kwenjila. Iru tawe mtu wakanjila ita mwashi wakwe wini. Awobo amba iwati wanjila mwato. Iru wati mwashi wakwe nini mwato lino oyu. Musisimi nowa o mwola limbi lina uzumbawzia imula inowa. Ile jendi nakanjila mwriangu wakajalwa. Mwazila ikambia kusule yakwe wakati. Iwa wana lino oyandwa mwaka itu wakwe. Kuli mwaka wana bakwe agana bakwe balombe. Wajari wa mungati aleza. Lino tujisi mpurungu ito atalawa. Kuzuzila atala ya matantilo. Yagubinda logo. Utaimki. Kuzuzila atala. Yagubinda logo. Atala awa. Eno. Yalo ilafi iwa. Kweina uzumbawuzia. Ilewa mwivantu ogia. Bagamuwa. Bagambauga. Kati. Ndalibu ya utina oyu sikuindirija. Mudana wakonzia. Ululama. Walo. Sikutashoma. Walo. Sikutonaiga. Walo. Sikubula jamba. Bonsi. Bagasiga gonsa kati. Kiyoziba. Gati, noa, sena uliomia.
Yes.
Kujula, kianda kulanga kwanse. Leza wajalamu yangu. Sekwanji kujula. Tawega jatiju. Omo. Bagu ujuzia. Ino wakati, mudala omisezu. Igambia, wakanjila omia. Akujalamu yangu oyu. Akusola, utubamba, uyeya, chendi, jarenu. Ulimuko sola, utiosia. Irumbabu, wakamboni. Lasiku pamulandu, kaka kede alia, kaka sfira, ulijejo jonsi. Kambo, bali, duridwe, ugujijita, ibaibe, yaga ambabobo, kasiku sabula.
And they scoffed at me.
Edi wakandi sabula, wakandi fubasia.
And even myself,
I was wakandi wangu, lakati wakandila, uhula, ibuzi wabu wansi, wakandi nangula, ibuzi wabu chila, wakandi nangula, ibuzi wabu chila, wakandi nangula. Mazwa oni, bii nangula, mazwa osanwe, bii nangula, mazwa alich samamwe. Bina mfula, peleza, takanda ambila jindi, nyelede, viyaguwa, wakamba viyakuti, imfula, iyowa. Takanda jindi jiri onse, jikwalelwa, wakamba viyakuti, imfula, iyowa. Takamba kuti, mwumalika vyo, manza, abarazi, wayosotoga, mjulu, akusungulu kajibuye, mwuri, tutonaiga, mwayanda, ukubamba, kuyeya, wakati, bayopona, takamba jindi, nsila. Bayo jita, wakati, mpailo alo shomo, uyo kuna barwasi, mwini jagobo pai potini, leza uyo musha, elele, tagamba, wakamba vyo kuti uyo jita, mako sisteri, wakati, amambi, utundu eli, kusuga, utasumbawuzia, umayo wanu, ele ushoma kuti, ejo, chowamba vyo jitiga, tagamba, utindeleli, wakati, jioba, aleluya, amwane sikupandula oyu. Waji mugeji oguya, hao wati. Hei, andikuboni kubamba mtu oyu. Walimu uyocha, waje indi jirafu. Andikuboni kubamba kuti ujisi lushomo. Oyo diabolosi. Mwabona, nanguni, jezo tagamba kuti. Kayabu sotoko, chabendi mjulu. Agusila, alichijo, honyao. Mwenji wabantu, wapende kusto kakaya. Jitu chijonja, peribaybe tagwe. Nijagamba, jeju. Wakati utina, bagaji chome, inga, bayo bagabotu. Elio, ulijisi, ibagambo ni babwe, oguno, ibabwe jitondezia. No wagamba, umane miyaga ili, mwanda amagumi, ovile, hao, yaga wangula, hele, yaga wa, no wakalizu kuti. Yoibona, mwenjala ni yawe, kambo, wabayaga buhatu, waliri wambede, mwenjila. Lino tujana uti, obo bagari wini, lino, oyo, unawa, gambo ni mutanzi. Lino gambo ni wabili, kioita, atuite Abrahamu, wakati, ndagali msinsimi, eyo, ndagasinsima kunsi, yabu nandige, waleza. Eyo, wakanda ambila kuti, munga intu wangu, mungu wambiega, eyo, magumi, ali, sambome, ayo sanwe, yabu mbenda, alimi mebo, magumi, ali, jiloba, ayo sanwe, uba mena, ujendi, uti, ndagali vyoba, amu kanda, penda, kulisara, newa bobo, masimpe, wakali, ndagali msundi, wakali obo, jedelori yagwe, yagari pide wagari miaka ere magumi obile na kuindirira wamena ya kumwezi ndagapona angwe miaka ere yonsi alimu wakanyi na jitondijo jabana wagari obo yari wagari yagari pide eyo heleza wakanda ambila kuti ndiyo bamu panda kuinda kulingwe ere nyobo mulisi walo siku tashoma walo siku donaiga walo siku wala jamba Mane mazuba ari magumi ovilo alusere gauri tawe intu yagajitiga kulisala dagandisega agundifubasia imana mutanzi agabola ulindi me agwamba mbanga ibana mboje serino pere kumane miaka iri magumi ovilo ayo sangi mkwanda wakabola ajilao yagajitiga lizataga amba kuti uyoba amu kwanda wiji itobela kulisala taganza jindi jimwe wakati uyoba amu kwanda winda kulisala Tagamba jini, bagamba vyekuti, uyojita. Agobo Abraham wakati, Eryo, sega sungana ajishomejo. Inda kutashoma, ele, mjaka tolerela. Iguba, nagayo malogo, jindi jonsi. Eryo mkubona, buli, mandaka kumpama, umuiri, wakunyama, Eryo, jagari jisinkila, umuwanda kuti, abole, musena, wakuyabu kumpama, murushomo. Nagawa muyumu, murushomo. Kamu ndagali zikutileza, wakari kwanja ubamba ijwiri yawe. Abobus wabumi, ndagali kede, kamba ula asala. Ili angelo omami wakari utuga, lami botatwi. Wavilo babo, wakari nka usodoma, umi wakari ma munsi yangu. Wamba ula kulindime, wakunda ambila, utizintu ziojitiga. Edo ndagali jembe de, kudima na magugu angu. Ili sala, taga kwanja, kawende nda, eyo nyomorishi. Iguzi wambubonya wuchilila, ndagatari wakubona. Tunda iguzu wakusule, ili angu, ili masusu angu agatalia, kuyabusia, kagela masaya asala, agasalala. Ino yebo hati, singuzuzu, mugesibranamu, anini buyo, bone na wakajita, ambone, lagasanduga iwa, mwalumi amwanagazi, mugubushi. Ino yebo hati, oo, mugesibranamu, inoleza, ulasisa mulumbe wawe agati, iganizila, seminali. Taiga uzipe, mambubo, pepe, pepe, kano kari yandisho. Mugani tuangu kukia, ulandile mbela alugalo, ili wamba jitu yomwe, alugalo, ele inga, ndabala agati, gamizila, ndirizi ejo, chamba ula, kambo, ndamuyanda, ndizi upange wakwe, ndizi ejo, chamba, ndikede awa sulmasigu, ili, ibana bali, mubulo, ndiyanduwe, oo, ndi, ndizi ejo, chamba, mwabona, Kambo na muyanda. Ibu tina uli muri andichu. Aliza. Alimu ya waliza. Alimu ninduwe. Imu ya usalala win. Ngusiku pandula. Ibi eri. Amoni. Bagali jambe edika pati. Dino. Baibe eri amba bobo. Ya kwambana dino. Kabola. Mama nino. Kau wakati. Kakasani wakuba. Mwalumi mugubosi. Kakasani wakuba. Mwana kasi mugubosi. Ibu wati. Oh. Mugis branam. Amuselele utegwa. Kujanwe. Mugwanda oyu. Yari yori yagwe. Yagari pide. Kukunka wabumi wakwe wakari pide. Dino ujana nagelela wambila zelilo irimbi. Na kajijita. Eyo chivakajisi mabotru aya. Zagu nyansia mkwanda. Muganwa utewa mutumbu. Wenda wakonsi. Alomazwa wakari kuba mutumbu unyansia. Abobo tegwa ujitwe eyo. Singa ya mkupa. Yagari minina. Abobo nagabamba insinga ya mkupa. Zipia, azimu zimbi, usane na mkwanda, elu jo tujumbi, mwanagazi wa miaga, ili mwanda, ya kukomena, ya kukutumbuga, kukede umambila, imo ya mpia, mwana, abobo, taga ukambiga, wakatandeja, mningwe edu, chayo jita, ulinyungu lonsi, wabramu, bayo sanduga mpia, ujana mbili mpia, wakutambula, mwana ubola oyu, mkotulangila, digishoma jishomejo, hivu wati, singozozo, ya anilibyo, Amulangiri, ibaga tola wendo, mama ili alinyanda, yutatwe iguzwa au, kubaga bede, unselelo mwenyiga, ywa filistiki, ukera, kiri unselelo wakari mwami, mwubuti, kwa sinaria, abimelegi, wakari mwami, kiri wakari vyanda wala, igalungu, kamoyo, abos, abo, basimbi, babo tuba filistiki, kawa ubabo labanene, ibanini, sara, eno, basamide, chawelo, abramu, Ilu abramu gati, oo yandwa, yanda kutundiji chile ilu zialo. Gati, ulingu watula wakulanga, jindi mami, oo yu agubona, yoku tola iu wa muga itu. Ile jindi batu, niwaga mubona, wakarimu watula go. Vanene? Wakarimu watula go, usigila, abimelegi, wakamu tola guba muga itu wakwe. Ilu pao, wakariponya, uliabimelegi mjiratu, kakuti, mulu yawe. Musisimi wangu, yebo, wamukuma, uliyombri mtu upide. Mbambubona, ulimutondeji au, eju, tayo jita. kubana ba Abrahamu onse gati tagamba jindi nagari yo jijita elebo gati uyo jijita ejo jirikapo tu mwezuma wajiregala buyo kusumana na uyo jijita neguba wakaji shomezia ino pere wakainda nyega ili na umiobilo ayosane talo wakatambula mkwanda iguswa ujendi jaji shomezio ijuitere gamba jindi nagari yo mutambula pere jagati uyo mutambula atuminde abamboni abalino bomboni watatu Musa wakateleza wakamupajitondejo jagujita utondeja kuti elio legalijwi Iliyabu kalo obo, wakabweza ijwi, ajitendezio, ajwi, agunka umusanza, umbele, ya muembele palau, ili muembele palau, wagamba, ayo masalamusi, asmabibo, atawa mpaya, nijisibantu awa, tagonze ujita, chintu, chijonya. Ile baga ujita, basiguri wazendisha, wakati, ujine gatali, musesimi, naguziba uti, elu, legali, kujidializa. Yega shomeze kwa, nega amba, kutibina jintu, kwenye chijo, kambu aba, pasiguri kwa siyansia awa, bajita jintu, chijonya, chejita, hele, wakai uchi, jaga suwa iwaleza, abobo, wakajata, jago tongo mana. Leza lati oyo huna, iwantu kabela, bayobo ula, kumalundu, wakalangila, ndiza, yaga jogela busba obo, hele, yaga lipnyaga, yaga inda. Kere waka chogera, laka sika umunundu, leza waka suri ya juri ya gwe, waka batola uniga eji shomejo, mbulimbo waka amba, waka shoma juri ya leza. Ino jago bimba choweni, yo jana, gambo ni umbi, gambo ni wane, ujoshua, wakati, jindi leza, naka tupa jishomejo, ejo, waka sabu waku, kandila kuyo, mamaile ali magumi one, ejo jindi, ntoka sika, kadeshi bania, Musa waka tuma bagambo ni, iuzi wakuti na inga, faiwa na nape, ejo, oo, Bana amaregi, ababani, ababaremu, amalambo malamfu, gati, jitwa gali kubonja, huigona, hey, mbwaya gali kubonja. Hele mtu mwi, wakasabuga, awuchasia kumbone mwi, wakuti iniga, ya gali mbotu, abobo wakati, nyosi, nishobo, ya migo, wakati, oh, tatukwengi kuitola, wakati, naima, nje, gomu jabatu, ababaregela, ikuzilokuti, teo gali musela, wajintu, ejo, kubusena kuya, jagali, ishomezio, Ijaleza, kabeleza, wakali yoji jita, wakati, indaga mana, omu jabantu, tawe, naga tutola gogu ya, buzwabu chirira, mwige chirira, nyaga ili magumi onei, yaga inda, waka tuzabusia, ogu ya, hele taga amba kuti, indi, naga liyo tuzabusia, wakati, yyo tuzabusia, abobo, kaka zabuga ogu ya, yanaguba Isaya, kubora, waka indi yaga nini, amulangilele Isaya, Wakati, nagari musisimi, wakasimpegizi kwa agati kabantu. Batu wose, bagandi shoma, ikuzwa kumami. Kusia, wose, kumusanza, bagandi shoma. Nagari musisimi, wakasimpegizi kwa. Ejo chega amba, leza wajitika, wakabamba maji angu. Ayo, chega amba, akabola kujitika, kambo, takaganana, musinari agwe. Jehova, wakati, ikuzwa kumami. Jehova, wakandambila aguti. Ndiyo pajitondezio. Nagari ndu uyomita, ilu ndagajita, nagajamba, uyombri, Jehova, mbaga jamba, gati, ilu uyanda kuti, mbejejo, kuta ei, kuti musimbi onsi, mhebrayo, wakaula, tusogesi, kasindisi onsi, kulibambila guba, amu wanda oyu, nagari ndu, uyomita, ilu, basmanana, miezi, tija gajitiga, mwegi, tija gajitiga, utandami yaga ili nyanda, yalusele, yaga inda, jagajitiga, nagari ndu, uyomita, uyala mwana, Jehova, Wina, nagamambila kuti, yoji tiga junza, nagalindu umi, mubukalo iwago. Wagamba vya kuti, nagalindu uyomita, kabila ejo, ya jibamba, tagamba jindi. Wagamba vya kuti, uyojita, lino, utinaji batele yankuta, agwe kuti, ndiwe gamboni, ogwe, utobela. Ndiyanda, mupeda umboni, umboni buchirila, ishomezio ya jwi, ya buzwa obono, chejo, chepeda umboni. Ujarwa, mbulimu lambe mnini. Mkentaki, mulajibona, ama kadi amipailu. Pasintuzi yonsi, uye mumuni, wakai mao, dagambila bama watata wangu. Mwonsa mwajendi, jabu kalu, ndesuma eji, keji hui kukambia, mtu, hede ni hui kuyo, kubumbani umbele ili yagwe. Uyu, uongwe, mwajimo yajwi, segazi eju, jari wamba, wina umi wakasi, gaindi ogia, umalundu ayu, mwri, gagaindi ganini, katajisi, nariwa ijilazi, ampulungido, mburi nyonsi. Mbomu jisi eno, wajisi mwini yangu mwini, waka hindi, waka tanta, polungido, eyo jifumo ejo, mwumu ni waka njila. Dagari wambila bantu, wambila bama, zintu, zegari kunga, ndamba, yagari kunga, ziyajitiga, yonsi, mwuzila eyo, ibagaji chomao gagati tajiri bobo ili utanda miaga ili magumi otatwi yaga inda leza wabaji tondeja winda ujisibyo ya sayansi uti yagari bobo yagari bobo kambo jalo chisho mezio umusamu umiaga ili jilabao ya uomena au ii waligamba ulakulindime na kwamba utaka pebi kunyela na kunywa na kusopati ya mubili wago ili umego munganda yesu kusambala magogo mzaji ulo zenga za kwalo ubo baibere mwereka pete itabio ipi wenda wakari kunja ujana arunamaki tede utali baibere munganda yesu tagwe pele nkambu ya utali kwamba ula kukwana ibantu bangu peleza ulizi gonsi kujatija kugo wakanyina zila ipe ibantu bangu mbele yangu kaindi unze ibagari wakatolika wawase wakata kuzwa kumungano abunka kakela wakanyina kukombi nubujea itu wakari ikubikila manu nakuba kulimbobo hele wakanda mbila iyo jagari yojitika utinda gerede utakweba na kunywa na kusokwazia mubili wangu muzila ili yonsi utikiwa mamalimo wangu wakujita jindi nda kukomena maningi hee jagari miaga amiaga kuzwa au bokuti mwendakazi kuti ndiyo wabamu kutawusi ndakasulai gambo zezo wakubwa mukamba usi hele jagaji tiga nekuba nilawu kauto ndeja kuti ulari bamba ikpili yakwe miaga ili kome ajiroba na galibonya kulindime uguya mwijiteo kijana kuti uzwa kuchirira kumane ejo walitondeja jizabu kilo wajizabuka kulonga wajindandamuka katondeja bantu bali kumi ajisamomwe igabaluka kuswa ulinchijo nagambila bama lakede tiguyama ujisamu bagajilanga bagati uintide uyona oyandwa nagati pepe sejita bamama najirangilila miaga ini ili kumi ajiloba kuswa buzuba obu jizabu kilo ya delopo pati ya Jeffersonville ukendake ya jiloba ili walmi gali kumi ya isambamwe baga swege la bumi wabu ali chijo mbubonya buyo mweja gamba mbubonya walo ikutashoma mwaga ndi sunka ikuswa umatalilo ili akule kuti ndi ite buyo upagamana uli oo woku sikupa mulandu uchatikija Jesu mukuba okuno anembe ya mpigili mchazari akwe tagamba itu jiribo obo muli ejo wakati indi akuswa kujulu kuti mazi onse erede kukugama ali mmeso onse ayakumukwana kabela mulaka onse ya kwamba wachomezi yakuyo bilanguzo yamuya akusindikiza ijwili yakwe ndiyamako akulijejo chakali nojita tajitibuyo tabaji uhisebuyo ino ambagani yakupandika obu masikati aya ali munsebo tukona balo yelela kusotoka nyomwa bana ikujula mapedi aya ajivalo azintu ulede ujileta hele ndiya kuti tuli munsilogo lino wijijana lino nekwa bobu tabakachomi yesu wakachomezia kuti mburi mbokapete umazuba akwa noa alimi mburi mbokapete umazuba akwa lota kuyoba mubuzuba wamamanino tuleko chisi kuli wano ukasembezekwa ikale obu magwalo mbwali mangi mukukhala kwa sodoma chenzi chakachitika kuli abrahamu kuti yobweda alubo kulunyungu wawami ilu abrahamu luli muli kristo kristo kabweda mujimu yajwi kabereka muwatusi kutondezya tondezyo ziyakashomezya kuti ziyojita ziyojita wakashomezya kuti ziyojita leza wakachishomezya ilo leza iyobamba chishomezyo chakwe ilo lino miaka mishonto yainda yakamwambira kuti kakamba ulakulindime akuti iyoba nthamo yotatwi ya mulimo oyu ilo imwi yaziyo yakalibinda kutola ibantu kuchanza akuziwa mapenzi abo mbwaka pete mangayebaye ejo masimpe sa tindakamwambila kuti nao kasinije kuti wakandaambila inga jiyobola kuchitika kuti ndiyoziba nava masesiki ayo ayakali mumoyo wabo sena ndakamwambila ejo mangayebaye ejo sena chakachitika chii chakachitika kuswa kuchiika yakali miaka ikachitila hele chakachitika ili wakakanana kuselo ya mulonga wakati muli johane babatisi mwakatumwa kwambili yakubola kwa kristu mamanino amulimu wakwe yesu wakasika ili muli johane mwakatumwa kubonya mulimu wako uyosolola ikubola kwapili kwa kristu ili wakali lukurusho baba wonse munyika akati ya bantu ibaleza monse munyika kumiaka ya mamanino ili kumi asanwe lubukurusho lulampu maningi kukumbwa simakani akale kulizi kuti wina lubukurusho lutola miaka yotatwi ilyo miaka ili kumi ayosanwi ili amlange kumbungani sunu yatontola twinda kubola kwakwe ulimukulisimbikija mwini gatondezya lino zinthu ezi yonse Chikaji tiga, wakashamize omuya, pati, uyozi wama sesege, amoyo, inojibelo, ya tatu, ilimukunjila uyo, umulimo eno, tegotola, tindi, jabunjila omuya, kambo ndia, yuki, telede, edebunji wano, ono, mwenizimu jatiki zianchijo, mwabona, ejo, chikaji tiga, inojindi, nega mwambila, hindi nega sango na kusiga kutelofu, ya kanza, umusanza ugono, akumusanza mu, takansu, utizim ezi, zioji tiga, ejo, hawa, Pozibede.
We are living
Tibelamboni Lomi. Uti Jagajitiga. Lizwamba Uti Yojitiga.
Will come to pass.
Tijagamba Uti Yojitiga. Ponya Au. Magamba Uti Yojitiga. Marcos Christina Yagati.
Is Tondezo.
You but will overshoma. Uti na Teremusomi. Oh, Cambos Eri. Yes, and it is Kuba Winnie. Uti na Teremusomi. Oh, Cambos Eliza. Chalago Pamuya Salala. Yebo ingawa, amishebo yonsi, yekutondeze kwa, wayanda, wakanjila, ugana na mnyambo, usitazi ntu, mbulibantu, wajisi, muu ya usalala. Ele utina ejo, chayeje ntu yomui, jaga simpe mumu ya wago, tajigale ti, ibi eri, ubomi, ele utina, chintu, jaga simpe omu ya, majulu anjiga, tiyoloba, ele, ele ujui, tari wangi uagirwa. Izi tondeze yoba tuwe, awashoma, nababi kamanzi abo, abarazi, bayopona, Iri mabona, bamwi bagapona, kagamba kuti, bayopone segwa ponya, bogati, bayopona kuti na, bagajishome. Banga abangwa, kuti, o bambini, banga bajishoma, kuti jirareza, ilwene, karipandu idwe ibuyo gabotu, ubantu, sena atamshome obo, karipandu idwe ibuyo gabotu, ino kutariga indi, mazwa agwa, Musa, kutariga indi, mazwa agwa, Paulo, kutariga indi, mazwa agwa, Noah, abagamboni, ababamwi, Iwutari miaka eri kumi ayo sambi Yaga inda Jindi Ndaka maambi wa zintu ezi Utisi oji tiga Pesunu utapeka Kansasi Uzu wakuno Ola eri Merit eri Ati Teji idealiza Uga zegelo Wakasho mika kuti ezi Yoji tiga Umazu waku mamanino Nina sena mwala shoma kuti Ulaba mbajwiri yakwe Uede kwa mbajwiri yakwe, kutegwa abeleza, uede kujijita, uede kwa mbajwiri yakwe. Ino sena wakashomezia, muri mwabede, mazwa kwa, nakwa Sodoma, inga java jintu chijonya, mkubola kwa mwana mtu. Uti uyo, uyo yu mununwa, umazwa akumamaninu, muri mwabede, kuri Abrahamu, arunyunguru wakwe, u Sodoma. Sena wakashomezia jeji. Ugaji pati 17, mpango wa 30. Mulagunzia ujibalo, inu wakashomezia jeji. Wakati, yoji tiga, yesu wakati. Magwalo, onse, ayede kusulila. Onse, nga wakashomezia. Sene wakashomezia, mwalimaragi 4, uti uyoji ta, mwumazwa aya ama manilo. Ile ponya vyo, wakumana, jeji, mwalilo, ya kusiga, kagumpa watashomi. Ile walulami, bayo enda atala atwi, ya watashomi, mbambo, ee. Tuliponya awa amu yangu. Inu kakutanawa ubaola tambanguli ati. Inu wakashomezi anzi kakutanawa vyo. Uswa wanoa, wanoa na Musa kabola ukusia. Wanaba Israele, chinzi chakajitiga kakutanawa vyo kubola kwa Jesu. Chinzi chakajitiga Johani, kitu amaleta upabumboni. Tulimojisi ankelu awa hele utali upabumboni. Obo, mbaba itila kuzwa, reyo lo seba bukambi. Gabuzwa obo, munga munganda, kambu wakende, ikuzibia, wajita kuzibia, mesia. Ee kuti, ika selamu gila, ujigolo, ujiwa wisi. Ika telino, nile mulongwe mulemu. Baba usu, oo, wali mutala mulemu, ndamianda edu. Ndirisi, dino samu kesu, chonzi, tali mesia oyo, lino nyabu mulisi. Johane, mbabede, mwabona, wakari anda na mwini. Miaga, ya kukome na ilifuga. Wakanjila mkanda, kambu wakali mkanda, muya iria, wala ringwa, eyo, muya iria, takali iria, wakali mtu, wali muya waleza, haji eyo, mubuzwa obo. Eyo wakanjila mkanda, hao jindi nagaswa, wakajita, usibia Kristo, utali mtu, uliga mtu, heli, hali oyo, mwaya kubwa na muya kuseluga, utali mtu, wakali mwimu watu maningi, utali mtu, wakali mwiyandisi maningi, mjisi mubuzwa obo. Hedi, hali oyu, munga sala mwini, oli zibia mbaliji. Hedi, jiyonyo, ilini, diaga zibia jui. Inoga someza eyo, umazwa kumambanino, jesu uyojita. Kubambabuja, buenya sunu awia miaga. Sena mwala jishoma? Nino, atuotamire mitwesu. Wagainira nini? Amwe alushomo. Mutazumba uzi. Amushome. Amwe mwami.
All right. He's the same yesterday.
Chivato. Mungo boja. Wenya. Sunu avia miaga.
You believe it?
Mula ishomana. Nino chizi. Chaka shomeja. Ulisempe vya mweni. Mumotu. Mubiri wabuntu. Mburi mbaga jita. Uli Abrahamo. Jini mwana wamuntu. Yaguba mwana wamuntu. Utari. 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 Mwana waleza lini. Mwana waleza. Mwana wamuntu. Mburi ya zigeri. Jipati wani. Wampango katu. Yehova gaita ezigeri kuti. Mwana wamuntu. Mugonya obo jesu. Mwagali tamweni. Mwana kuisha ejo. Winda mwisha. Kwa mwigi. Ino mwabona. Ino mwana wamuntu. Ngone. Usesimi. Ino malagi po. Wagalini. Wamusesimi. Yagali zintu. Nzee, yale yote kujitiga, mumazwa au mamanino, lino, taga mba jindi, wakati siyo jitiga, kabela siyo jitiga. Lino unyobo, utina walo kujiri, mwana waleza, mwana wa mtu, uliwambila, uyebununwa, mumazwa au mamanino, ajuno ya wami, ya Davida, mburi mwana wa Davida, mwabona, amulangirire, au utina wa, utina, mbombobo, wakashomezi ya jejo, ulisini vizidwe, uji eyo, Ulisini zidwe, uju elio. Inamu kume, mombe, uju kubela, jagwe, alusho morwanu. Elio, nagabamba kutamini na ogu. Kutinao, chaleza, yojitiga. Kutinao, tajiri chaleza, tajigabo uri kujitiga. Elio, ogu mwini buyo, mwabona kutinao, mbogede, tuli agati, gabashomi, na ape, tinuwelede uwa mshomi. Mwabwanyo mburi, mburi mshomi, uede kushoma, teji ubawini. Ikutinao ula jishoma, yojitiga. Lino, mwamba, umi ahumi wanu. Shoma, mzira yago. Atari kile kuswa kulubazu lomwe. Tumene na buyo kulubazu lomwe. Ere buyo. Nyanda kulubazu. Olu. Uya. Uvulambo. Usena bomwe. Amu shome. Uvalu shomo. Utasuma uzi. Ushoma buyo. Uamba. Mwami. Tandi langile no. Wabwana. Inga hundi langa. He langa. Leila lushomo lwago. Ulange guindi la jejo. Inge walanga gulindime. Amesu. Agu nyama. Hele. Wamulanga amesu. Agu. Arushomo. Uti. Ngu. Eju eyo. Eyo eyo, wajinchabu yu, izwato ujagwe, mawana, uzwagulijejo, ya tagonji, iwonwa, ulijejo, ya katondeze kwa umaninina. Ki, ya gawa mwiri wabuntu, kwa baru shomo, ino mutende indi gonserino, amwatame choveni, amwatame, inga, mazunguluga, mugaindiga nini, tele amwatame choveni. Amubatame, nino ngu, ino, chinze, jalo nchipego, jipego, chagulikuweza, mbulicheba, agumpa, uma, agudinka, agugela, eyo, chajirinche yo, jipego, kulikusiabu yo, iluwabo, mzila, utegwa muu ya usa, ugonze, kubelega, mubiri wabuntu, tasoliko ambaguti, ule mungu lireza, dijise jipego, dijise jipego, aleluya, togaji jani, utina, ulizibuyo, nzila ya ulirega, iluwabo kuswa, ilimbali kukwela kia, mwabona, Kuriji ncha rwago, mwishomo, ikuswa, utashoma, uwela buyo, kia nini, usule uya, wamba, ee, yonsi, nagaganga, tadunaiga, kere, chobeni lino, ndashoma lino. Inama nangire ejo, jijitiga, hao, amijijite, ibuyo, lomwe, nagubana ejo, jijitiga, amugambe buyo. Ere ndasola, ulikusia rwangu, ikuswa, umulombe, mjipego, jipego, utegwa. Egi, digali sivye ilini, winda winda, mwriba Hebrayo, 4:12, wamba, utwelugwa, tiguzwa miyeyo, mumoyo. Ugombela, ukumwa jiruvide, ulindwe, ugomba, wamba vyo, leza ndi, jiruvide, malmi, tandizi, pele, jiruvide. Muzinara Joso Kristo, mwana waleza, kambuka pule mkwaleza, alimu, wende na kupi, dialeza eyo, ndezwa, marija ugamba uga, ndagweza miuya, yos omuno. Uwendelezi wangu, ino tawe magani ejo, jijitiga inga, waba, indi ya mwe jijitiga, waga indi buyo ganini, ulisi ujana butongo ukedawa, alimwe, nye ya buyo kuti, chudu ya mwe ilafi kujitiga, mwabona, abobo, ambu watame buyo maningi, kutina ulije mwe, Jinyonganya, amukarigile buyo, amukarizi, tegila bantu, abu kujita, ejo, chabayo jita, amunangilile, ejo, jijitiga, ababambe, wende, igwona ejo jijitiga, muyobona na, nguleza na pe, mwede kumubona mungkondo, magamubona, mungkwanisigwa, amulangilile mungkondo, satani, mungusola mbri, mbabonzi ya logo, pujijita, hele, amumulegile buyo buyo, ajijite lomwe, amugabona ejo jijitiga. Uli mutombe ukede, awo. Oi, oi, so, okay, the point as our. Malumi, I'm going to away. Wimogomba, Walo, Ulagomba, Kimu, the Wolivigo, Singer, Mogosu, Walo, Wanga, Manazuna, Nedi, Mulumi away, Samidi, Shatri Tuba, Walo, it did man's hour with Alingui, Ovamini, Tamika Zanzaya, Utina, Ovamini, Utina Ejo, Tejo, Chogambella.
Don't worry, it'll stop.
Utapengi, yolega, yalo chishomezio, utina uyo shoma, wakumaji wabela jagwe. Goyo mnidu ukede, konya kusule awa, urubazo olu, ujiswa penzi, liagubuga intu. Ndashoma walo, oleza, mugaridi, yevo, ulizikuti, seguzi, pere ovo mbini, embona,
you were praying. Lord, be merciful to me.
Wali ugomba, mami, uwasiluse ulindime, wajita. Yogule galino, koshoma buyo amoya wose, utasumba uzi, wabaru shomo. Goyu, goyu mulindo ukede, onya wakumama nino, usamide ngwani, nini ibonega usia. Walo ugombela utatizia, dipenzi, walo, jisipenzi, zena tamboni mumoni oyo, baulengele atalari ya bui. Awo, mwabana?
She's got her head down.
Walo, utamide mtu agwe, ujisipenze, kumazwe agwe, wajisa mazwe agwe, wagawa, ujisa mazwe agwe, mwabona, seguzi, leza ulizo obo, hele o mwini, embona, mwinindu, awa, ika janzari ago, amwinindu oyu, utabela, ukede, ulinduwe, wola konya ukuma, ulinduwe, walo ujiswa, jirwazi, jagulibiriga, alimu ejo, jirwazi, jagulibiriga, jiri, walo ujisipenze, ya meso, alimu meso aga pandruwa, ayu, aga jijitia, mbombobo, embona, tambika janzari yago, utina ulagwanzi ya ushoma, uyemu nilu ombi, watambika janzari yagwe, ugonja kuya, musi yagwe, uganga, umuotelezia, eliga ambo, utina uyu, ulashoma na, utileza inga, wanandula penzi yago, mbaliwede, diri, ungozi yago, utina ejo, jiruleme, tambika janzari yago, mbali obo, uligabotu. Inuwa mba kuti, uyoji tanzi, mbabu jangwa nyasunu abia miaga. Sena mla shoma obo. Woye mwalu mokede, umberi yangu, ujiswajo nda mazwi, walo nchobeni. Tandizi, na, yujana, na pe. Walo msobo omutu, utandila, musela wangu, walo ujiswajo nda mazwi, taswigwa kuna pe, walo uzwa utulopo, ya Kansas, sena wa shoma kutileza, biyo kuponya, sena wa shoma kutileza, ingawanda ambila, sena ya kukuti, uni, wa Francis, kwa shoma moyo wako ose, kwa wali kusola, uba uswa, ulinkugo, mneni, eriwa, wa, wali biya kuti, wali kwa amba mtu undi, hele, wali nduwe, hele jendi, na amba jeju, ulinkwa wini, wenzu, wakufumpa, kasalo ini, ugasala, ikutina ejo, jiruleme, tambika janzari yako, mri obu.
Also, your wife sitting there. She's Mrs. Francis.
Awala omuga itu wago ukede aria. Omuga Francis. Walo jiswa yonda mazui.
And she's got trouble with her eyes and trouble with her ears.
Iyo jesi penzi umeso agwe. A penzi umatwe agwe. Saan bombobo. Bombobo. Mwilindo kede musi iliawe. Mwonya musi. Iliawe ao. Jiswa usimba. Awujisa. Wansinga. Diablo. Bobo. Ujisi jintu yumi. Jirovide. Jamugati. Mushobo umiwa. Dipenzi ya subilo. Ujisi penzi ya subilo. Walo agolo uswa udulapu ya Kansas. Muga, Gregi. Mbambobo. Utinawa ndi mwenzu umanide. Ulindi nyono bantu. Amutamige manza. Anumbri bobo. Utegwa. Ndamba. Bantu aba ugunu. Abo baitwa. Amutamige manza anu. Nyobona bantu. Baitwa mpao. Utinawa ndi mwenzu.
What is it? The same God.
Ino chinzi. Dizangwenye oyu, waseluga mwiri wabuntu, agulia nyama, agulia mwagupa, hele jesu wakati, yeyu Abrahamu wakati mwini kutu wakali Elohim lezo wakai vorurwa mumuviri Jesu wakati mwini wakavete mwuzwa obo oyo Jehovah mwana wa mtu alwo mwujimu chapo sisimi mwini wakavete inga yaku yeita umazo akuma maninu niviri yanu kaitaninga uyoji nchwa sebo chitwa konzia mwana sala takonzia kutambula mwanda oyo mwini oyo takonzia na Abrahamu takari kukonzia mwili wakwe wakwete kujinchwa mwanya Yesu mbojita utambula mwana angwezeji kalime walo mwana ndijwi senamula jishoma ino amu katamiyo mitu yanu wakai ndivyo kani ini ya kuma nini na mwanya anu onse mwileza wakaduramikwa mwamba zichomezio eze senamula choma kuti ijwili yakwe mwini senamula choma kuti abakamboni bakamboni vyo babeji ulitiwa kajisilu shomo wabujishoma umatalilo mwili kasi uwa sula tuambo kabela mwili babetesi yose nkamu jiku sula tuambo yede uamba mzezo ayo umetesi wede upa uwa sula uwa milandu seno wakabamba mzezo wago utijui idealeza ya mango 16 walo mwini utina wajita tambika janzari yako ndalitabaka mboni ajilau avo babola mzila njionyo mwili bobu mumazwa agu mamanino akutandika utijui idealeza yagalilweme ileo kiyaleza zizashomezia teji mazwa akuma manino ilio niliwano alimi niliwano umbeli yaku utondezia bamwi babo umwi aumwi wawun umwi aumwi anu inga waitwa umwe aumwe mwi obo tina mula jishoma amusia bantu aba amuamba ule ulimbabo obomu ya usala kwa wita ina wajita nzirinu mwesubranamu usala kuswa ulingo ulasimana na buyo ujitika kwonsi mubu yake ulabona buyo kaumwega
I'm trying to get you to believe it.
Mwabona, ajeyo, nisola kubamba, ujishoma, amwe alushoma mulireza, amujishome, ulalula migwa, mugulemba obu, wakusimpigizia, akutwende ya kutimbwini, wakaji sinzima, nyega iri magumi otatwe, nyega inda, akujitwende ya sunu, wakaji wamba, nyega iri ziulu, yobilo, nyega inda, akujitwende ya sunu, jiri yawe mbwini, elweki yonse irealiza, tina nikitwe, karimi yonse yandiryo mbwini, Eyo mago 16 yakati babi kamanza abo abarwazi tabera wayopona kamwe kosola twambo ine kukosola ndiganu mukuta eyi masibu aya za Yesu Kristo mumbabo yangwenya sunu abya myaga tandika janzari yako sena ngalamwa yakumani nakuti mago 16 galo mwini julia Yesu Kristo imtinari kamanza abo abarwazi bayopona amutamika mazano hawa satani wele kuhuka walo siku tashoma chajisimu ni mo agati kisu limbi walo siku tunaiga na walo siku kula jamba chagwenda ba na jitola kendi jila kukuti diyo jitiga tena hundi itakuti mshomi tamika janzale kuti na ulajita di mshomi diyo kumbela kubika manza alindwe tena mula shoma kuti embeli ibanu kukuno mbashomi amutamika mazano mbangai kakamba usi mbashoma wali kukuya amtamika mazano yola mbaba kutawusi ibashoma kubola kuno anini buyo sambo mbobo mwembeli walondoka ndiyanda wa mkutawusi awumi mbubu yage ubu uyo mshomi kapole uguno akwimi kilandime waka indibyo kanini jenda bashomi weni rino amu yeye katiyandi kasiguri kwa sieni shia shianda bashomi weni kubola kuno akwimi kila ajibu mbili miyakubona jintu yemwe ujitika rino ndashoma wanda ambila wini dinamo yoye ya kutantazi logo andi ni buyo mbuliwa kutawusi aba mbubabola ndiyanda kwa amba jitujo mwe ulindinye dino chinzi chinzi joji tuga mijito yago uzwa mijito yago mtu umwe wazwe tuga mwiga botu mijito yago uzwa uli jeji uyoba uosura waga ambo gago mbanga yuwa shumabo tamika janzari yago nina batubose abajisi abajisi ii makadi ya mpailo wimi gila atala ya lubasu wa janzari ya luyo awa usigila kulubasu olu yabo umui wanu mugasila igago wa ima kulubasu wa janzari ya luyo mugasila igago murubasu wa janzari ya luyo waka sila gago nina walo mama nino ambi ogwea dede uyu tuga njila ei ya wos awa kulubasu olu amakadi amipailu paimigila mugasila omu mribo obu kulubasu lwa chanza yaruro olu inga lwa kalubasu lwa chanza yalumwes dausa olubasu awa inga lwa kalubasu lwa chanza yalurio olu ndubasu lwa chanza yalumwesi inamu ole zunguluka muri obo amupange munandu wanu ina nyonse noba kuthausi amuli okuno akupamba mundandu wakuwiri monya munzira a ni ndandu yobilo ponya kunzira a ponya kuzunguluka awa kuzunguluka awa omwi aomwi wanu inambanga iyi kanu vasoma tandika zonzakaku kwamba inu alubo ndiyenda kuthondeja lesakuti ndashoma chomweni kuti mako 16 valomweni tandika chanzali yako ndaizo mina lino mbanga iyi kuvasana awu avo vatokopa mundando wa mikhailo panokombela ava vali mundando wa mikhailo kamwe yonse atomwe inokomba muli vashomi tambika chanzali yako inatupayire mwami jesu ndiweleza ndiwe ndime mupati ikutalinda kaliko nanjo pako yepo uli ndime bala lyamba uliko kuyinda nguzu ezyo zikonzi yakuima munzira yako ndiweleza ali mwithakwe ombi muli ndiwe ulavamba madzi ako kuti atondezekwe wachithandiza kuli ndiswi kuyinda muli makamboni masikati aya mukuzeka oku khamu ikosala thambo alimi ayalo nkuta eyi apapetesi payoba twaphaa kuzeka kuotu twakweza ejo singondo tamba twakweza ejo sikupha mulandu tamba twakweza ejo akamboni bakwi twakamba twaidzosya akamboni makamboni ukwapirira alimi watondeza kutileza kutilulamidwe mukupamba khambo otu khambo lachinetha kuchithika musome ipinda kuli pakamboni ibanji pinda sikutashoma mbwakonja kuletha pakamboni ino tuweze kuti mweni ikhala kuyo kuti na abantu kachipetheka iwa ilolene ipiraliza kuwakwini kwapaa mwami kuti bonse bayinda mundano oyi awa tata apa bantu bayingwi awa pano ndamana kunkha omwe inga kuti ukezibranamo pakatithamanza alembapo pembe anda kuti bantu asibe kuti ava lembeli palidisi unji ipoya wakupikhamanza akatosi bali munthu uli wonse mwachitha tapete kulindira mane omwe muvangeli wachindi chisalisali akapoli ile muyembeli wapo wini uli chisinguzu chakupikhamanza alimbapo leza kupha ejo munthu aomwe uyu winda mumundando uyu wamanza awasunu uyu wakaithwa akusalu alesa kupikhamanza apatwasi twezi tatichisimanza asalala ere tatilangi thokeni tilanga kuchithuzyo yesu jesu khristu mwakuchangwa inasunu apyamnyaka uyu usweka vulowa kumbere yachiwuno chakwami chaleza lino kutisalaza kuzitirizya kulayiza kwakwe kwapaa mwami kuti munthu aomwe mwanakazi mulombe namusimbi uyo winda awa uyozwa achikombere eji katangala mbuponya kuyo mbuli kuti vakali mbuli lyonse akupaka pothu akuphona ochipha okukosorwa kwakambo kwaluvetha kuti vakuthaminine vakalulamikwa alimi akwe eno kuti luvetha ndiwapha lukabe michitho yapo kuzita chingi ino kwatugwasya leza muzina jesu khristu amen uweso roi bodasi na sikusolalela mwenyembo umwi walombwa kubola kuno wakaindivyo kanini na kusolalela ndino ameso anu kajalide inamunjira kuyo monya mumundando muli mundando wanu mobola ambali ambole kuyinda awa takomba umwi aomwi wanu valumi ava yambo chapapikhila athala awa vali ovu ndino yepo awa uyide kubola kunzelelo kunzira a kunjira monya mumundando apapa alimi apapa awa mulimbo pazwa mwapana mopo inamulindire uyo maneva amulindire mane aunke amulindire mane mundando uyu uzwe pao yepo omulindu ponyawa muchizi walindira ponyawo wapona walindira ponyawo wapona zamasa pamwe panu amakwasi kuya mwapona mwapona mwede kulekela eyi mindando ivole eyi mindando ivole alimi uyu mundando utopele mwapona kubola mukati nekuti no mubola kuyinda awa kubwela kuyo kuzumbwita amuzwe mundando inga kwayindizya kupita pere kuti no wabola kuyinda awa poshoma thakwe chinthu yochigwisya kuzwa mulinduwe ndanga ikazi kuti ikuzwa kulicheji eji chendi yakukhalikira nyepona muli mumundando amwambi eji chechicho ndachichoma takuchibwe kuthangauka kuchitizya nchicho yamana yonya lino ndathambulachi idaleza kuti natho kuti kuthapoli mumundando lino poshoma moyo wako onse akubola leza kwali kusimbikizya mweni kuyinda kudwi akumboni takuzeka uliko yonya lino mwakuchangwenya sunu apyamyaka thakwe chinthu chisete pele kuikhamanza akatwasi khatalako yophona mbava pembeli pano nyomulize kuti mbashomi balo mbembe zibanu eyo tendi kuti ove amezezo tetimebo ororobatsi namutumumbi womutuluzo oyo okasaba kuyita eyi mutausi onse okasaba kuyiyita musomi onse namugamba usi nape ulisalidwe uyiyita mutamwe oyo usoma uli chisinguzo yaweka manzo avalwazi kavela vayopona tendani kuti mwembe likwanu na uli onse ino weza chipego yakutweruka kavede kuyita checho ogo takulipitwa igwapo ogo takulipitwa kwapo ikuchita checho ogo komwi mubukhalo pere pere jena kuti ulategwa muli musomi ezitondezo yopatomela taitondeki munthu omwi lalo awavaxoma ulachixoma amoyo wako onse ino wasoroyi kusoroya bwimbo kusoma kuyo ponse mphayilo pakutausi muli mopainda amuike manzo alimbapo alimwi vasimungano avalongwe cindi mwainda awa mutapi akusumba uzya omwe mumizeso yanu kuinda kuyo monya mumwendando kuswa awa kwamba yabambwa inamuyeye mwali pasiku kosola kambo aka munkhane mwatamika manzo anu kuti mwajisi kukosola kwanu waluveta ponse wakwisha bambe kuti amen mwajisi kukosola kwanu waluveta ino eyo chochita awa kuzwa eno yotondeja na wamba bwini nape luveta lwako lwako liyokosolwa kuli checo chochita kuzita awa eyo iyoba uyoba mletesi yasikukosola kwambo kuti na ulachixoma ncopeni cede kuchitika kuti na uli siku chenjezi yakuyo tachikachitiki khambo chidatondeze kwa kudwi musikwaleza kuzinthu zyonse ziliko sakuli chinthu chilichonse chichede kuchithwa kuti na wapola ponya wa masiku aya sa inga wakuponya pepe pepe wakuchitha kali mwabona kuzyonse sakwe chinthu chichede kuchithwa lino walisimbikizya mweni awa kudwi katondeza zinthu zyonse inthuvyo pede kuchitha pwede kupamba muzezo wako kukumva kuzeka kukosola kambo kaku paluveta ino bola akutondeje aluveta ilwako amen leza akulongeze chiboto ampayela eno pakwesu alimu onse asha alete ibanthu kubola mukati amwinikile munsi anini eno munthu onse akume mwana oyo akume munthu onse akume ibanthu aluxomo eno amuchate meso anu
Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Now can you sing it this way?
Ino sanga, mwaimba mzila e. Ino ndashoma, yonya lino, ndashoma. Mwajita, tambika chanzari yako, kwamba. Ndashoma choweni. Ezi tondezio, ziopa tuwela awa shoma.
All things are possible. Now I believe. Oh, now I believe, now I believe, all things are possible, now I believe.
Yendi jimui jagainda, tandamiaka ilikumi sanwi, jagainda. Daye ya busiku bumwi ndakaitwa kuchibadela msankho wakali ukwa kuchirwazi isiya ipenzya kuyoya wakali moyo wakanyongana ulingwe alimiusi wakasumanana kubowola musangano kuzo kundichitcha kuphayirira musankhwa ero mulombe wakali kuthandela nyeka iri khumi ayisanwe khumi ayisamba omwe yakukomena eryo ndakali phakasiziye maningi sekakonzya kuchichita yere kunalekelo ikuti na wachitola uli omwe kwakuti ngombe nyamulize apopo tata wakasumana nabyo kuchatila kulindira mane cindi kumalekelo usiku omwe kumane kusangana ndakaunkha kuchibadela dokotera wakandaambira kuti sekali kukonzya kunjila wakati kambo mulombe wakachisi chilwazi jipenge yabo yoye ali nguwe eyo imami ukweti kabela tokwanji kwinjila akukweza kasunda ako ee nayakambauka yaka kundelekela buyo kwinjila imami wakali imuna katolika eyo ndakati sena uli muna kristo wakati imuna katolika ndakati utina mukaizi wali ngwi awa wakusola kuleta janza jabuwambi jamamanino jambugano kumulombe sa inga wajitambula wadi eyo ilandene oye mupaisi uli mwalume uwete ndakati utina yasaina pepa weza kupa wengu zivonse wadi sekwanzi uchitajeyo munene eyo ndakati yaka ndakahamba je ivyo muli bantu babo muli mupaisi mwanga waba kulindwe kumalekelo wakandisamika muli ku kraksi rani azintu zituba zyonse akuninjizya mukati eryo ndakaunkha kumulombe wakali wizukide mazuba opyele nautati moyo wakwe wakali akwiuleka kutunthana ndaloba oko kuyeka kusyontoloko kuzwa mweya anini kutunthana ili wawisi apanyina wapati ndakali ngwi alyo ero ndakakugama buyo ansi eri mupayilo buyo munini wabikamanza ali nguwi ndakati mwami jesu ndaperesya lukwalo olu yebo kati izitondezyo yobatobela abo bashoma ngoyi wisi apanyina nibatakakatila kujatilila kulindime wabikamanza amulombe oyu cina watali kuteti ndakaisomi eri mwami ndatabola ouno muli tikusapula ndashoma kuti ejo cendamba akuyisa mbwini eryo ndati ndalongesya mulombe munini muzina lya jesu kristu akube kuti apone eyo jindi ndikanyamuka wisi apanyina apati akatalira kugwambatirana akwamba satakiri chipotu baba satakiri chipotu imulombe akalina tinja nokudya wakaledebuyo awo eryo nda ndakapalanga ero nasi munini kaibwa alya wakali nasi musalisali wakamanizya iyo kwatala kabela wakali wokuya kalangirira mulombe eri wakati uli banyina wakati mokuti mokonje kulilemeka bobo akusiva kuti mulombe wako uli mukufa ero tata mudala muli mwakali kuthandila ou ndayela wakali nyaka ili makumi osanwi alusele makumi ali chisambamwi yakukomena wakabikamanza akwe kaziwezo yakwe muli wisi mupati mwanga wachita wakati omwana wakati mulombe oyo tali mukufa wakati ndala kati kandili ejo mwayakapete mchobo umwi wakadiogram nachinthu chomwi yati iyeka iwakwe kwakwe wakaunkha ansi lobo apulwazi obo takuzizirwe kumakani akale ikuti ikwasola ikwinjila mujimo ejo yakusola kujoka alubo ali msikali wakalandapika meso akwe akumulanga tikachulupi eji wakati oyandwa ulangide kudrowinyi chaiyo tokaisikwa ikulanga ndiyakide kuchomicho echoleza chakapha vavikamanza avalozi vayopona imulombe tulikwese alimwi kutisipana potatwi mishinali mu afrika iye ali yeyo cholanga nainga kopa pamwi awa apo pasikawa apo patajana makhadi amiphayilo ndalomba mwana kuselelo okuya wati wina kusumbauzya kere kuti kuli banji usule kuya tata vatakweza makhadi amiphayilo kaliwo ngayi vasomi awa awo amunyamane mazanu sa inga mwachita teji kujindi notimba ino ndashoma inoleza wakalikapotu kulindinywe sa tamuko muli mushomi tachipambirwa ndano lwilonse kumanza mbwapete mbwa kuti gani mushomi mwabona sa inga mwabikamanza ali mwamwe kapela choimba lwimbo olu anthu omwe lino ndashoma ili kusiyila kamuswane leza abe andinywe wambopo bikamanza ako atala ya munthu omwe uli munsiri ako
Now I believe all things, no matter what's wrong, all things are possible. He's called in Jesus' name. Blessings. Now I believe. Oh, now I believe. I'm not kidding. No, just. Now I do. All things are possible. Oh, now I believe.
Ni vonse ava chishoma amtambike manzo anu muli bobo ndachishoma lino leza amulongesi.
Tell we meet. God be with you. Shall we meet again? With our heads bound, till
na micho yenu igoteme. Aweteleza ave andinywe. Nichoveni, uma uyosha. Kama yuwe alufu kumbere iyo. Utola ikuzwa, ukuzunda, kuya kukuzunda. Uzwa wumi, awe kutimiri Yesu. Iga jinchwe, awamba, mulimobili, wagwewini, wabulemo, wogo, kutaka kumbiri parwasi, kusigila eyu, awe kutileza ave andinywe, mane tukaswa angane.
God be with you till we meet.
Lino atukatamika mitu Yesu. Umupailo, wakujala, ngunu ya gomba, mwesu Gibsoni lino, ujendi mitu Yesu. Nuhi katamikide.